Music.com.
The king is back.
Ipina Zambunga.
Why costy?
Bung.
Ni featuring ile.
Mutumba ni veleki.
Lwana mtoja. Niago up on this one down. Yeah, no dread.
Kina ruwasi wa iko.
Oxygen.
Lile ni woku.
Unibona chwala kikea ya mchembele Matupoli chitwali zwai mwaka hemele Utali maboma wenda teke mkunguru Mavitane rupuma kulikimi kwa mena yangu Kuhula ni mchembele kikuno changu kwe Umelangana kutichwale for shapuke Luna baba muarska fumanana kwa stepo Lubili vile kumuli mnikuno ya kwa tempo Vukuku neva kafumana kaifidi mboda Nelimwa mikulo noti kwa geta Unjambo wani hulile ni sawa miuki Mavisi eva nwa makuwa ndolo sapuki Mama tema, mudilone usatuki Fochole, masila inge spulumuki Wokuku kweza, nililuli laguna olima Kuwala boma murima, sichole valutima
Lile ni wokuku
Ni wokuku
Woma vandisile
Nisali mwana Walifasila matimone
Lile ni wokuku na Woma vandisile Nisali mwana Walifasila banyandole
Managers, hey, yo, go, pa, nang,
the RSM. Hello, Wapwana Mtumbali, the CSM. Thank you very much, Mtumbali Belek. Jab Boy, Bunga Music Forever. Hello, the Pastor Wapambi, Intech Pangolin, DJ Lito, Likando Bwiji. Vase Sheke Kamfela Walav. Mwangito Kampepeke.
Download it at mbungamusic.com.